President Obama and Yotanafu Imal to Sena Kabet Tijer and Kuba Avana Jira Bulchot Bisunil and wanted do while Dubba Tijra Gara or do tickets to Gabes and Davis.
President Obama has hacked that Hara Kuba Tigot Erat Sena, Walitit Fenya Biota Lamani, Rakinakabachu Ugara Jede, Erganaga, Umuf Debar Fateretti, Adaduma, Washington, Ifi Havana, Edujuru, Seresuf Amni Lamanu Ratu Jete, Garafundrat, Demu Hindanda Amajitudan, Malif Imalakanaka got Ero Ipsu.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
As Rufunkiya, Archatu Saduma, Cabaralola Cabanawa, Biota America, Nota Kesa, Ture, Awaludati, As Rufunkiya, Arkamichoma, Umata Kubaf, Dirir Sufi.
President Obama, Kokobin Dinagde Kuvara, Baratera, Ture Akaka Uswamichet, Yesera Kokobinkun, Baa Bar Iradarbe, Amiro Hakamus Jer. Lamiwan Kubati, Mirgimotu Masanik Eku, Akasmas Mirgik Amasan Bult Filachu Egamufik Awa, Jechudan, Obama, Gahi Democracy, Gudinavijet Titi Gumachu Akanatips.
But even if we lifted the embargo tomorrow, Cubans would not realize their potential without
Garu utu boruma ugurasana kasne yu lammi wankuba yobi yasanike sati tifufinsa njijiram nintane dande tikaban ojimulisu ndandan. Ojetan kalatidan kampanile kuba ke sati investigoran kesa ojarga chukaba. Addaduma malaka minda lammi wankuba lamanargatan gidduti addaduma umunkabu. Chasan interneti gutuma odolati walge lamiwan kuba biyota dunya kabrofi gudina dinagde sena dunya ke satti sa olana te wajjin walqunna mukaban
ipsad marat gazet isito tafkenna meratte waman walitti dufeenya kuba fi united states fo ya insa agar tisisa jirachu tuqe garagarma biyonni laman imma demokrasi fi mirga dala namaratti qaban garu gudda ta u dubbate Kanafu United States immota kanarratti dubbachu fi ibba gochu ittuma fufti kana jechun garu hire Kuba United States fi biyya kanitu murteessa jechu miti funduri Kuba ummata Kubatin murtahas jedeera gama Kuba rais Castron erga hoggantoonni kullaman ibsa kennani booda haala himbaramneen gazetistoota ragaafi fudateen Kubatti waaye hidhamtoota siyaasaa gaafatame ture aaridhaan yeroo deebisu maqaa namoota sababa siyaasatiin hidhaman jettan kana natti agarsiisa Kuban hidhamtoota akkasiin qabdu ho akka jiran ragaadhaan fiddan mana hidhaa harreen bulanii amma gadhiisna jedheera kalaabiraatiin obaaman turtiisaa kuubaa kanaan iddoowwan seena qabeessa daawwate keessa tokko bakka siidaan goota kuubaa walabummaa biyyattiitti falmeetti itti argamu obaamanis iddoo kanatti abaaboo yaadannoo kaaheera President Barack Obama and Dawana Kuba Tigodekana had Amanasa, Michelle Obama, Jolle Salamanifi, Amatin Salin, Wajinin, Imalani.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.